If I wake up tomorrow and I didn't find me, I lose it all. I lose it all. Na nikipata mwanga wangu mepote niko kizane. Misifu moyo, sikufu moyo. Naangalia juu, natazamia juu, juu sana. Naangalia juu, namtazamia Mungu. Naangalia juu, natazamia juu, juu sana. Naangalia juu, natazamia Mungu.
Music at gospeljingle.com.